masiqhubudeni Thixo othandekayo, sinombulelo kuwe ngobu busuku, ngeli thuba lihle likhulu lokuza kwakhona egameni leNkosi uYesu, ukuqubisana notshaba lwethu, utshaba lwakho, ngaphandle apha ethafeni ledabi, ngelizwi, ukuba simdudule, emke phakathi kwabantu bakho, ukuze babe nokubona ngobu busuku, Nkosi, ukukhanya kwevangeli, ndiyathandaza ukuba uyakuthambisa amehlo ethu ngesithambisiliso, ukuze abe nokuvuleka kwinyaniso, ukuze sibe nokumka apha, sisithi ngaphakathi ezintliziyweni zethu, bezingavuthi na iintliziyo zethu ngaphakathi kwethu njengoko ebethetha nathi endleleni. Philisa abagulayo nabaxhwalekileyo, khuthaza abadangeleyo, phakamisa izandla ezityhafileyo ezakhe zaphakanyiselwa phezulu. Sanga sinajonga ekuzeni kweNkosi Yesu, nto leyo siyikholelwayo ikufuphi, sikucela oku egameni likaYesu. Amen. Hlalani. Ndiyakuzama ukuba mfutshane namhlanje ngokuba ndiyazi abaninzi basuka kwiingingqi ezahlukeneyo zelizwe uku besiza kukhona okanye bahlale abanye beni kwaye kufanele bajike mhlawumbi indlela ukubuyela emva kwaye ndiyanibulela. Ngale ntsasa bendifuna ukuva umzawana uNeville ngokwam kwaye ndimvile amaxesha amaninzi ndingazange ndamva nangaliphi ixesha kuphela koko ndimncomayo kodwa ngale ntsasa laa myalezo usexesheni ndiyazi ndinenkokhelo yenkosi yokuphulaphula koku yangale ntsasa entle kakhulu kwaye ndiyanibona ninabantu kutheni niyithanda ukuza kwaye nimphulaphule kananjalo kwaye uya kusoloko enenzela okulungileyo ndiqinisekile ukuphulaphula kuye. Bendizama ukuleqisa kwamanye amadliwano-ndlebe namhlanje ngale ntsasa ngale mva kwemini ndisenamaninzi namaninzi okuqhubeka kwaye njengoko ndiyakholwa yayinguYitro waxhelela uMoses ngelinye ixesha wathi kungaphezulu oku kuwe ke sinabaninzi abazalwane apha kwiingxaki zakho kwaye ngamnye kubo ebefanelekile kwaye zizinto ezintle ekufanele zihoywe. Kwaye ndiyakuxhasa umalusi wethu okanye umzalwane umani nabanye abalungiseleli benkolo yethu apha ningaya kubo baya kunixelela kanye ngqo into enifanelwe niyenze abanye abantu abantwana babo betshata ngaphandle okanye izinto ezingalunganga kwaye la madoda anganinceda njengendlela ekwanye nje njengamntu wonke ngamnye kuba basizicaka zikaKristu. Kwaye yiya kuwo kwaye ndiqinisekile aya kuninika uncedo eniludingayo. Andikwazi kufikelela kubo bonke banintsi nje kakhulu ndawo yonke uya kuyo zihlala zisanda zisiya zinyuka ngokunyuka uyabona kwaye ufuna ukufikelela kuye wonke ubani ngamnye kubo kodwa akunakukwazi ukwenza oko kodwa ndiyathandaza ngokuzingisa ukuba uThixo ngandlela ithile iya kunisebenzela konke okulungileyo ngoku. Ngobo busuku, sifuna ukuya esibhalweni, size sifunde inxalenye yesisibhalo ngokuphuma kwiGenesis, isahluko sesithathu. Kwaye nje sibhekiselele emva intwanana encinci kwizinto ezithile esibe sithetha malunga nazo kumaxesha agqithileyo. Size sibone ukuba iNkosi uYesu iya kusinika intwanana encinci ngaphezulu koko esiya kukwazi xa siphuma. Ndiyathandaza ukuba uya kukwenza. Ke kaloku, inyoka yaye iyeyona inobuqhophololo ngaphezu kwazo zonke izinto eziphilileyo zasendle abezenzile uYehova uThixo. Yaze yathi kumfazi, aha, utshilo na uThixo ukuthi ze ningadli kuyo yonke imithi yomyezo. Waza umfazi wathi kwinyoka, eziqhameni zemithi yomyezo singadla, ke eziqhameni zomthi osemyezweni phakathi uThixo uthe ze ningadli kuzo ze ningazichukumisi hleze nife. Yaze yathi inyoka kumfazi, ngokuqinisekileyo angisayi kufa kuba esazi uThixo ukuba mhlana nithe nadla kuzo oqabuka amehlo enu nibe njengoThixo nazi okulungileyo nokubi. Kwaye xa wabonayo umfazi ukuba umthi ulungele ukudliwa nokuba uyakhanukeka emehlweni ingumthi onqwenelekela ukuqiqisa wathabatha eziqhameni zawo wadla wanika nendoda yakhe inaye yadla aze amehlo abo bobabini aqabuka bazi ukuba bahambaze baze bathunga amagqabi omkhiwane bazenzela imibhinqo. Yanga iNkosi ngongeza ezayo iintsikelelo ekufundweni kwelizwi layo. Ngoku, Ndingathanda ukuthi abathe isiqendwana ngoku busuku kokuphuma koko ndize ndisibize i-Eden kaSathana. Erhabaxa kakhulu encinci into yokutshiwo yayo i-Eden kaSathana ngohlobo oluthile iyanxibelelana obunye ubusuku bangecawe. Ndiyakholwa xa ndandithetha kuni apha malunga ne-intluzo yendoda ecingayo nencasa yendoda engcwele. Kwaye ngamanye amaxesha ezi ntetho zirhabaxana zincinci iimvakaliso zisisa kwinto ethile zisenza sifundisise kwaye ikubeke ekufundeni ilizwi. Kwaye yiloo nto endifuna lonke ibandla lam liyenze. Umntu akaye kuphila ngasonga sodwa kodwa ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaThixo. Ke funda ilizwi lifundisise kwaye lifundisise ngamehlo kaThixo ukunika ukuqonda kobukrelekrele bakho kwendlela ekufuneka siphile ngolu suku lwangoku. Ngoku ukuhla ngobu busuku nje ukuthetha kuni ukuthi kulungile ndingenza oko okanye okuya. Ndiyathanda ukuthetha nabantu kangangoko ndingathanda ukugoduka nkqu kunye namnye kuni ngobu busuku. UThixo uyazi ukuba oko kuyinyaniso. Ndingathanda ukugoduka kunye namnye kuni kwaye nditye isidlo sakusasa kunye nani kusasa kwaye ndiphume ndizingela onomatse kunye nani ngomso emva kwemini. Yabo ndingathanda ukukwenza oko kodwa andinako ukukwenza oko. Kwaye ndingathanda ukugoduka ndize ndihlale nje phantsi nani ndihlale everandini emva kwenkonzo ndize ndithethe nani uThixo thethe kuni malunga nentlalo yenu namalunga noThixo. Ndingathanda ukukwenza oko. Amadoda nabafazi apha uThixo uyazi ndiyathanda ukukwenza oko kodwa andikwazi ukukwenza oko. Yabona kukho nje okona kutsala noxinzelelo kwaye kwesi sigaba siphakuzelayo esiphila kuso kwaye ndingumntu ophakuzelayo ngokwam. Namhlanje ndiyenze ingcinga yam yaqunela kokuthile ndifanele ndiyenze kwaye ngomso izizigidi zemayile ukusuka kum okuthile kunqumle kwaze kwenza oku nokuya. Kwaye unexesha uzama ukugcina iingcamango zakho zihlangene kodwa eyona mpumelelo yam kukushumayela ivangeli ngebandla nokwenza konke endinokwenza ukuzisa usuku kuYesu Kristu kulo mhla ngelixa ndiselapha emhlabeni nokuba leliphi ixesha elindishiyekeleyo apha emhlabeni. Ndizoku kuzama ukutsho okuthile kuni okuya kundinceda okuthile. Ndifundisisile emva kokuba ndigodukile ngale ntsasa yintoni endinokuyitsho ngobu busuku kos enokunceda aba bantu. Ndimamele kulaa myalezo mkhulu ngale ntsasa kwumzalwane uNeville esizisela wona malunga. Ndicinge ube ngommangalisayo indlela ayitsho ngayo phaya ugqirha uya kuxilonga ingxaka kodwa umntu oza nesitya sizele ziinaliti unika inaliti. Ke ndacinga leyo ngenene ibe yentle ngenene imvakaliso encinane ndacinga malunga noko incindi yegazi emva kokuba ingxaki ixilongiwe. Ke leyo yinto entle kakhulu. Ndifune ukuthetha ukuthile kuni ukuzisa ukuthile ukukhanyisa kuni isithembiso sikaThixo sesi sigaba. Ndiyabona okuthile hayi okuthile athe ubani ongomnye waye kuko ngomnye umhla kodwa okuthile kwaye xa zona izinto zonke zilungile sonke sibhekiselela kwezo zinto kodwa ndacinge ukuba ndiyakuzama ukuzisa ukuthile ezincingeni zenu ngezi zibhalo ndinazo zibhalwe apha eziya kunikhanyisela ukuze nazi zinenze amajoni angcono ethafeni enilwela kulo ngoku ukuze nifunde amacebo otshaba ukuze nikhusele yonke into phambi kokuba ifike kuni. Yabona leyo yeyona nto ukufunda ukugcina izithonga kude kuni kangangoko ninako. Ngoku masijonge ngoku koku kukhulu okwemizuzu yembalwa le inkulu imini yesono esiphila kuyo ngoku. Andikholwa lakhe lakhona usuku endakhe ndafunda ngalo kwimbalwa kube kukho imihla emikhulu yentshutshiso xa abantwana bakaThixo bebulawa ngalo zonke kodwa ukubona ukukhohlisa kutshaba asizange sibe nomhla onjengalona esiphila kuwo ngoku ngowona unobuqhophololo okhohlisayo umhla kwaye xa ndibona oko kuzisa oko okokuba umKristu kufanele ngenene ame ngenzwane namhlanje kunokuba wakhe wanjalo nakwesiphi isigaba. Ngoku emva kwimihla yentshutshiso yeRoma ebandleni umKristu wenza impazamo wayesiya enkundleni aze atyiswe iingonyama okanye ukuthile okunjalo xa befumana ukuba ngumKristu ngenxa yobungqina bakhe. Kodwa umphefumlo wakhe usindisiwe ngokuba wayengcwele elingakrekrezwayo ikholwa kuThixo kwaye ngovuyo litywine ubungqina balo ngegazi lalo njengoko imithambo okanye imincunya ezimbeni walo negazi litsasa beliya kukhwaza ngolona kholo lwentembeko lithi, yamkela umoya wam Nkosi Yesu. Kodwa ngoku ubuqhophololo bomtyholi ngoku bubenza abantu bakholwe ukuba bangamaKristu ngelixa bengengawo. Nantso le nto, akudingeki ukuba utywine yimini engaphezulu ngobuqhophololo kunokuba inokuba njalo kunexa wawufanele utywine obakho bakho ubomi ngobungqina bakho. Umtyholi ubeke sonke isabatha sobuqhophololo anokuba nako uku ngumkhohlisi kwaye uYesu wasixelela kuMateyu 24 indlela lo mhla esiphila kuwo uya kuba njalo. Ona ukukhohlisayo umhla wakhe waphilwa isondelelene kakhulu kahoba ibinokulahlekisa nabanyuliweyo bakaThixo ukuba bekunokwenzeka ukuba bakhohlise. Ngoku masithelekise ezinye izibhalo okanye iziprofeto ezithethiweyo eBhayibhileni ngokubhekisele kulo mhla, size sithelekise nomhla esiphila kuwo ngoku. Owesibini uTimothi isithathu sifunda oku ukuba isiprofeto sathi okokuba kuya kwenzeka ngale mihla ukuba abantu baya kuba ngabazithandayo abaphakamileyo abathandi beziyolo kunokuthanda uThixo. Thelekisa oko ngoku nje umzuzu asinako siyakuyithi gqabagqaba nje ukuba sinaxesha lininzi lokuqhubeka nayo njengoko kufanele siyithathe, kodwa nje ukwenza amagqaba ntshintshi ayo ukuze ke ube nokuba xa ufika ekhaya uyifundisise. Abazithandayo, abaphakamileyo, abathandi beziyolo kunokuthanda uThixo, abangenatafu, abatyholi, abangenakuzeyisa, izibhoja. Ngoku umoya uthethe ecacileyo ukuba ezi zinto ziya kuba ngemihla yokugqibela okokuba yile mihla siprofeto sithetha ngayo. Ngoku siyafunda kananjalo kwisityhilelo 14 isityhilelo 3:14 gxebe isigaba sebandla laselawudike okokuba indlela ibandla liya kuba yiyo kulo mhla wokugqibela. Kwaye iya kuba njalo sithi yakuhlala njengomhlolokazi kwaye engadingi into la lalityebile kwaye lizityebisele kwaye lingazi ukuba lilihlwempu usiza udwayini imfama kwaye lize kwaye lingayazi loo nto. Ngoku khumbula uthetha kwibandla lalo mhla udwayinge imfama lize kwaye lingayazi loo nto. Laa ntetho yokugqibela elalizwi lokugqibela lelona liyenza icace. Bacinga bazaliswe ngenene ngumoya bakulungele konke isigaba sebandla laselawudike sisigaba sebandla lakwamoya kuba sisigaba sebandla lokugqibela. ULuther wayenomyalezo wakhe, uWesley wayenomyalezo wakhe kwaye nabakwamoya babe nomyalezo wabo. Kananjalo sithi okokuba ngokuba udikidiki akushushu okanye akubandi imvakalelo zangaphandle uqulunqo lwengqondo ngemvangeli ngokuba wathi ungaloo ndlela yakukutshica ndikukhuphe emlonyeni wam. Ngamanye amazwi yamenza wagula ukubona ibandla likulaa meko kwaye khumbula bamtshica yena kwaye wayengaphandle kwebandla ezama ukubuyela ngaphakathi kwesaa sigaba sebandla laselawudike sibi kakhulu. UThixo wesi sigaba namhlanje, umntu onqulwayo weli hlabathi namhlanje nguSathane, kwaye abantu abahoyi ukunqula uSathane kodwa uSathane ezifanisa njengebandla. Yabona, njengebandla banqula uSathane becinga banqula uThixo ngebandla, kodwa indlela uSathane ayenze ngayo. Oh, uthi, kodwa linda umzuzu, sishumayela ilizwi, jonga emva apha kwisiqendwana sam ngobu busuku. USathane ngulowo washumayela ilizwi kuEva kuqala, uThixo utshilo. Yabona, kokwakugqwetha laa ndawo yesibhalo ibhekiselele kumhla uyakwenza wazi konke awakwenzayo kwakugqibelele kakuhle. Uyakwenza wazi konke awakwenzayo uMoses kwakugqibelele kakuhle. Kodwa xa uthatha izithembiso abezinikayo ezingalo mhla, ngoko ezo yayisesinye isigaba kuko konke afanele akwenze yabona ukwenza abantu balikholelwe ngaloo ndlela kwaye kuko konke kuba akunakususa nalinye ilizwi kulo okanye wongeze nalinye igama kulo kodwa yiloo nto ayenzayo abantu ngokungahoyi banqula usathana becinga banqula uthixo njengoko silumkisiwe sisiprofeto kwawesibini amatesalonika okokuba masifunde nje oko awesibini amatesalonika sahloko sesibini masiyifumana nje okomzuzu ukuba ndinganako kanye ngoku ndingathanda ukufunda oko nje ndiyakholwa awesibini amatesalonika ndinaso isibhalo apha kwawesibini Ngoku siyanicela bazalwane ngenxa yokuza kwenkosi uYesu nokuhlanganiselwa kwethu kuyo. Ngoku yabona ukuza kwenkosi nokuhlanganiselwa kuyo njengoko uThixo yakuhlanganisela abantu bakhe kuye kwimihla yokugqibela ukuhlanganiselwa kwabantu kwinkosi. Hayi ecaweni kwinkosi ukuhlanganiselwa ngokudibeneyo kuye. Ukuze ningashukunyiswa kwakamsinya engqiqweni yenu okanye nizanyazanyiswe nangamoya nokuba ilizwi nokuba incwadi ngathi isuka kuthi ukungathi imini yenkosi iselingene makungabikho bani unilukuhlayo nangalunye uhlobo ngokuba ayinakufika yona lungakhange lufike ulahlo kuqala aze laa mntu wesono umntu wesono qaphela into ayiyo ngoku umntu wesono atyhilwe unyana wentshabalala lowo yayinguyuda yabona lowo uchasayo uziphakamisayo ngaphezu kwento yonke kuthiwa nguthixo okanye enqulwayo ngokokude yena njengothixo azihlalise etempileni kathixo ezikubonakalisa ukuba unguthixo La nkohliso yebandla lanamhlanje yabona unyana wentshabalala umtyholi unyana wentshabalala umtyholi ngoko abantu banqula usathana kulo mhla becinga banqula uThixo kodwa bamnqula yena ngemvumonkolo enziwe ngabantu amahlelo nemvumonkolo ezibazise abantu kanye ezantsi kweyona nkohliso elakhe ihlabathi layazi Akukhathaliseki lingakanani ilizwi likaThixo elithenjiselwe lo mhla lishunyelwe kwaye lingqinelwe nakuba kunjalo abasokuze balikholelwe ngoko kutheni siyamangaliswa kutheni kungenzeki kutheni bengasayi kulikholelwa ngelixa uThixo ethe uyakwenza into ethile aze ayenze baze futhi bajike kuyo bamke nje kanye ngoEva wakwaziyo oko akutshiloyo uThixo uyakukwenza kodwa wajika kuyo ukuze aphulaphule koko ayakukutsho Kumbula nje kwezinye izigaba yaba soloko ingendlela enye kuso sonke isigaba yaba soloko ingula Satan ezama ukugqwetha ilizwi kubo ebenza babone esinye isigaba Kangela xa uYesu esiza yabona uSatan waye ekwelaa gquba labefundisi bamayuda noorabi nababingeleli ezama ukubaxelela ukuba bagcine umthetho kaMoses ngelixa elona lizwi litshilo ukuba ngaloo mini unyana womntu uyakutyhilwa yabona ukuba uyakuzityhila yena ke babezama okoko nje babezigcine benenkolo nasemthethweni kaMoses bona awakwenzayo wayezama ukubaxelela laa ndawo yelizwi ilunge ngokuchanekileyo kodwa le ndoda ayinguye laa mntu bona indlela ongumkhohlisi ngayo leyo ngulaa mhla wenene wenkohliso ibe njalo kwaye injalo ngoku usathana eseka ubukumkani bakhe emhlabeni eso seso sizathu eyenza loo nto kuba ufuna ukuseka obakhe ubukumkani njengosomashishini ongengomkristu uyakwenza lonke iqhinga anako ukukwenza ubone ukuthila ngendlela engalunganga ukuba yena unenjongo nokuza kuxhanyulwa nguye ekukwenzeni wenze oko ukwenza ubone ngalaa ndlela uyakukubonisa yonke into anako akugcinele kude enyanisweni yayo Ngokuba ucingela nje isiqu sakhe akukhathaliseki nokuba uxoka kwaye eqhatha kangakanani nantoni engaphezulu unokuza kuxhanyulwa nguye kwaye seso sizathu usathana ekwenzile oku kwaye usebenze ngolungiselelo ekuyenzeni loo nto njengoko uThixo uyakuyenza ngoku uqalise ngenkohliso yenkolo e-Eden kwaye uqhubekile ukusukela ngoko Hayi ngokubeka igquba lamakomanisi. Amakomanisi awananto yakwenza lokhu. Libandla, kulapho kufanele liqaphele khona, yabona? Asingomakomanisi ayakulahlekisa nabanyuliweyo. Libandla eliyakulahlekisa nabanyuliweyo, yabona? Asingomakomanisi, siyazi aphika uThixo kwaye angabachasi uKristu ngokuqinisekileyo angabo ngokomqathango. Kodwa awangomchasi Kristu. Umchasi Kristu yinkolo, inkolo yenene, kwaye ingacaphula isibhalo kwaye isenze sijoye ngokucacileyo. Njengosathana awenza ngayo emva phaya ekuqaleni, wacaphula yonke into kanye ukuhle, utshilo uThixo, akusayi kutya wonke umthi emyezweni. Yabona, ecaphula kakuhle. Wathi uEva, ewe, singatya kuyo yonke imithi yomyezo, kodwa kukho umthi womyezo athe uThixo singawuthi, kuba hayi nkqu nokuwuchukumisa. Kuba ngamini sikwenzileyo oko, ngaloo mini siyakufa. Wathi, oh, ngokuqinisekileyo anikufa. Kodwa mandikunike isizathu kutheni uThixo akutshilo oko, kungokuba yabona, yena ngoku intoni, wacaphula le nyaniso, yabona, wathi, iyakuvula amehlo enu. Kwaye iya kundenza nazo okulungileyo nokubi. Niya kuba njengoThixo emva koko, ukuba ninokuyenza. Oko, koko afuna ukwenza. Kwaye, oko yinto ekwanye azama ukuyenza namhlanje. Kube kukho inkqatho yenkolo kwasekuqalekeni e-Eden. Kwaye ibe soloko injalo. Ngexesha lika-Adam, yayiyinkqatho. Ngexesha likaNowa, yayiyinkqatho. Ngexesha likaYesu yayiyinkqatho ekwanye, kwaye ngoku yinto enye, indlela enye, inkohliso yenkolo. Ngoku, siyakuqaphela umhlaba. Xa uThixo waye wenze waphantsi kolawulo, ngoku, wawenza waphantsi kolawulo, wawenza waphantsi kolawulo lwakhe. Emva koko, xa uSathana wathabathisa ngokwala ilizwi likaThixo, uThixo ngaxa lithile waye wenze umhlaba waphantsi kolawulo lwakhe, wawubeka kwisangqa sawo, wawubeka, wawenza wasebenza, wenza yonke into, wayenza yaphantsi kolawulo lwakhe. Ngoku, siyakuthelekisa oko kunye nasemva kokuba uSathana ethabathisele ulawulo. Ngoku, kwamthatha uThixo amawaka amathandathu eminyaka, akumthathanga ixesha elide, kodwa wathatha ixesha elide. Amawaka amathandathu eminyaka, ukuba sifundisiwe ukuba usuku olunye ezulwini liwaka leminyaka emhlabeni, kwaye yayingamawaka amathandathu eminyaka, okanye iintsuku ezintandathu awathi uThixo wakha ihlabathi. Ngoku, kwamthatha uThixo amawaka amathandathu ukuliseka, ukutyala kulo imbewu elungileyo, nokuvelisa yonke into ngokohlobo lwayo, yonke into mayizele ngokohlobo lwayo, zonke imbewu zakhe zazilungile, kwaye ke kufanele ivelise ngokohlobo lwayo. Thixo wathatha amawaka amathandathu eminyaka. Ekugqibeleni, xa wakwenza konke, kwaye ekugqibeleni thina, ekugqibeleni, ifike nekomkhulu lawo lehlabathi. Kwindawo entle empuma ye-Eden, ebizwa umyezo we-Eden. UThixo wenza ikomkhulu lehlabathi emyezweni we-Eden, eyiputa, kanye ekupheleni kwempuma yomyezo, yayilikomkhulu, kwaye phezu kwemeko yonke, wabeka unyana wakhe, nomfazi wonyana wakhe, phezu kwayo yonke. Injalo loo nto. Yiloo nto uThixo wayenzayo, wababeka kulawulo olupheleleyo, babeya kuthetha kwimimoya. Ize iyeke ukubhuja. Babeya kuthetha kumthi kwaye usuke apha uye phaya. Ingonyama nengcuka zazisitya kunye, nemvana ingqengqe kunye nazo. Kwakungekho bubi, yayiluxolo olugqibeleleyo, intsebenziswano epheleleyo, yonke into igqibeleleyo. Kwaye xa uThixo eyenze yaphantsi kolawulo lwakhe, kwaye qaphela, wayeneyakhe, wayenehlabathi lakhe, wayenako konke kusebenza, wayenento yonke isiza, yonke into isidla imifuno, kungekho nto ifayo, kungekho nto yonakaliswayo, kungekho nto iyoniwayo, kungekho nto wakugqibelele nje. Kwaye phezu kwayo yonke, wabeka abathandayo abantwana bakhe, unyana wakhe nentombi yakhe, umyeni nenkosikazi, ukuba bawulawule. UThixo wayeneliseke kakhulu, waze waphumla emisebenzini yakhe yonke kusuku lwesixhenxe, waze walingcwalisa elisuku lwesixhenxe njengesabatha yakhe. Ukuba uThixo wajonga phezu kwako konke, emva kokuba kube ngamawaka amathandathu eminyaka elibumba elilungisa, elenza libekho, ebeka iintaba phezulu, kwaye senza iinyikima zinyusele iintaba phezulu, nezinto ezenzekayo kugqabhukudubulo, womisa, waze wayilungisa ngendlela anako, kwaye yayiyindawo entle. Kwakungekho nto enjengayo. Iparadesi enkulu kaThixo kwaye nezinkulu ii-dinosaurs nantoni ngaphezulu zirhubuluza kuyo kwaye nezilwanyana ezikhulu kwakungekho kuva buhlungu zazilunge okwamantshontsho ekati zazingenanto kwaphela kungekho kugula kungekho ntsizi kungekho nasifo emhlabeni Oh, enjani indawo iintaka ezinkulu zibhabha ukusuka kumthi ukuya kumthi noAdam enokuzibiza ngamagama kwaye beziya kubhabhela egxalabeni lakhe zize zimculele kwaye Oh, enjani ukumangalisa indawo uThixo wayenzayo waze emva koko wenza imfuza esuka emzimbeni ongowakhe uThixo uneemfuza emzimbeni wakhe ngohlobo uyimfuza kayihlo kwaye uyaqwalasela wawukuyihlo omkhulu koyihlo omkhulu kodwa kokuya uthi siyakuhla nayo ngokufana nawe noyihlo ngoku akwazanga nto xa wawukuyihlo imbewu yobomi isuka kwiduna iduna lineseli yegazi umfazi uneqanda ngoku ngoko ke iseli yegazi inobomi kuyo kwaye ngoko wawukuyihlo Eneneni wawungazinto malunga naye, kodwa noko, inzululwazi nelizwi likaThixo lingqinisisa ukuba wawukuyihlo, kodwa wawungazi kwanto malunga nayo. Kodwa ngoko, uyihlo wayenqwenela ukukwazi, kwaze ngokuhlangana ngonxibelelwano nonyoko, emva koko, waziswa kuyihlo, ngoku, uyimfuza kayihlo. Ujongeka njengaye kwaye unamalungu omzimba wakho afana noyihlo ngoku yiloo ndlela uThixo wayeyiyo ekuqalekeni wonke unyana kaThixo nayo yonke intombi kaThixo yayikuThixo ekuqalekeni akuyikhumbuli yona ngoku kodwa wawulapho uyayazi loo nto kwaye wafuna wena ube njalo ukuze yena aqhagamshelane nawe athethe nawe kwaye akuthande kwaye axhawule izandla zakho akufuni unyana inkwenkwe yakho asiyomini inkulu xa inkwenkwe yakho inokuza ekhaya ihlale phantsi etafileni xa ibuya kwithafa ledabi okanye into ethile ngenye engcwelerhekile indlela obuya kulungisa ngayo isidlo uchele lityetyisiweyo ithole okanye nantoni ngaphezulu umlungiselele yinyama negazi elile lakho kwaye waye kuwe wawungamazi ngoko kodwa wawusazi ukuba wayephaya kwaye ke uThixo wazi ukuba siya kuba lapha kodwa ngoko wasibeka enyameni ukuze sibe nokuqhagamsheleka okokuze abe nako ukuqhagamshela waba ngomnye wethu xa waba nguYesu Kristu unyana kaThixo ngokwakhe ingqibelelo yokubonakaliswa kukaThixo ngoko ke leyo yayijongo kaThixo ukudandalazisa iimpawu zakhe ebudlelwaneni xa ndandikubawo ndandingazinto malunga noko kodwa xa ndaba ngunyana wakhe ndaze ndazalwa nguye ndandiluphawu lwakhe inxalenye kabawo kwaye uyinxalenye kayihlo kwaye njengabantwana bakaThixo siyinxalenye yophawu lukaThixo elwalukuye elenziwe inyama njengoko wenziwa inyama ukuze sibe nobudlelwane omnye nomnye njengosapho lukaThixo phezu komhlaba kwaye oko yayiyinjongo kaThixo ekuqalekeni ewe mhlekazi yiloo nto uThixo wayifunayo ekuqalekeni wenza into yaba phantsi kolawulo kwaye wamsa umntu emyezweni iyedene njengonenkululeko yokuzikhethela wathi nyana yeyakho enjani ukuba ntle indawo uThixo wayenelisekile kakhulu de wabuyela emva waphumla kuyo yonke imisebenzi yakhe wonke umthi awuzange uvelise ameva nenkunzane akukho maqunube awakhe aphuma emthini onameva yonke into yayigqibelele zonke imbewu zazigqibelele yonke into yayikwimo egqibeleleyo kwaye xa waya kuphumlo oluncinci utshaba lwakhe lachwecwa lwangena nenkohliso wathabathela kulo ngokutolika ngokuphosakeleyo inkqubo yakhe yabantwaneni bakhe xa wabeka ithemba kubantwana bakhe yena njengoko ubeka ithemba kwintombi yakho xa iphuma ngobusuku kunye nendoda xa ibeka ithemba kunyana wakho xa kufanele ahambe nenkwenkwe eselayo okanye inkwenkwe etshayayo yabona wabeka ithemba kunyana wakhe okokuba akasayi kwenza nenye into engalunganga kwaye uya kugcina lonke ilizwi alitshiloyo kodwa uchaba lanywebelezela njengeli yalinqombela linyukunyuku eliyakuthatha intombi yakho liziphathe kakubi okanye umfazi othile yakuthatha ahambe nonyana wakho kwaye into ekwanye yabona wanyebelezela utshaba lukathixo lanywebelezela lwangena lwaze lwatolika ngokuphosakeleyo ilizwi kueva ngoku yena ngoku kuwa yabhukuqa yaze yaxutha umyezo wase-Eden ngokwakhe wabhukuqa kwaye ngoku unamakhulu amathandathu eminyaka yolawulo lwenkohliso ekhohlisa abantu abantwana bakathixo njengoko wenzayo ngokuba babesekwelezelwe kwinkululeko yokuzikhethela yokwenza nangayiphi indlela abayinqwenelayo kwaye ekholwa ukuba bayakwenza kakuhle okanye ethemba ukuba bayakwenza kakuhle emva koko baza nesenzo esingalunganga bathengisa ngobuzibulo babo njengoesawu wenzayo ngenxa yehlabathi kwaye usatan waliphumelela waze walithabathela kuye kwaye unamawaka amathandathu eminyaka wokwakha i-Eden yakhe njengoko uthixo waba namawaka amathandathu yokuzisa i-Eden yakhe ekuvaleni kwaye ngenkohliso inkohliso yelizwi okanye abantu ngoku eseka eyakhe i-Eden kulo mhlaba esonweni i-Eden kathixo yasekelezelwa ebulungiseni i-Eden kasatana isekelezwe esonweni ngokuba usatana sisono uthixo lilungisa kwaye ubukumkani bukathixo basekelezelwa ebulungiseni noxolo nobomi obukasatana ukuseka kusesonweni kwaye isono senkolo qaphela indlela akhohlisa ngayo inkohliso yakhe njengoko watshoyo uyakwenza wathembisa uyakwenza oko ngaba wonke ubani uyakwazi oko masityhile kuyisaya ukuba ufuna ezinye zezi zibhalo ukubani ndifanele ndicaphule ezinintsi zazo ndiyaqikelela masityhile kuyisaya kahluko se14 nje ithutyana size nje sibone into usathana wayitshoyo apha nje ithutyana kuyisaya 14 siyakuyifunda kwaye qwalasela indlela lo mfo wenza ngayo uisaya 14 siqale kumqolo we12 utheni na ukuwe ezulwini owu Lucifer nyana wesifingo ukunqunyulwa uwe emhlabeni mnquli weentlanga wena ke wathi entliziyweni yakho ndiyakunyukela ezulwini ndiyinyuse itrone yam ibe ngaphezu kweenkwenkwezi abo ngonyana iinkwenkwezi zikathixo ndize ndihlale kwananjalo entabeni yentlanganiso engontsini yasentla kwaye ndiyakunyuka ngaphezu kweziganga zamafu ndizifanise nosenyangweni ngoku thelekisa oko ngapha kunye nezinye zethu izibhalo ngaphaya kwabasetesalonika kwixesha elidlulileyo indlela atsho ngayo uhlala etempileni kathixo eziphakamisele ngaphezu kwako konke okubizwa uthixo ukuze yena njengothixo anqulwe njengothixo phezu komhlaba nanko uthixo weli hlabathi endishumayele ngaye kuni malunga necawe edlulileyo nanku enguye namhlanje enkohlisweni la yure yokungathembakali elaa xesha likhulukazi esiphila kulo lelona xesha lizukileyo kakhulu kunazo zonke izigaba ngokuba sijongene nemileniyam kwakhona sijongene ne-Eden kwakhona kodwa kanye kwesi sigaba yonke inkohliso nalo lonke iqhinga elakhe lasetyenziswa nelakho lanako ukukhohlisa uqokelela wonke ewahlanganisa ezomeleza esihla ezantsi njengothixo kwaye uzibeke endaweni kathixo onenkolo kwaye engacaphula isibhalo kwaye engakuxelela isibhalo njengosathana wenzayo kueva emyezweni weden kodwa ashiye indawo enye yalo kuko konke afanele kukwenza enza esasikhewu apho ityhefu yemfundiso kamtyholi inokugalelwa ngaso njengentluzo yendoda ebesithetha malunga nayo ngobunye ubusuku ngoku uthe uya kuziphakamisa ngaphezu kosenyangweni uya kuzinyusela ngaphezu kwamafu neenkwenkwezi kwaye uya kuhlala apho njengothixo aze abe ngaphezu kosenyangweni kwaye uphumelele ekuqhubeni izigrogriso zakhe ngenene ube nempumelelo emangalisayo ekuqhubekeleni izigrogriso zakhe ngenxa yabantu abamvumelayo acacise bakhukhulisa kuso sonke isigaba kwixabiso lesithembiso lelizwi likathixo kwesasigaba leyo yindlela ngenene enze ngayo kuso sonke isigaba ulicacisa alisuse ngemihlaka Noa wacacisa ukuba kwakungena kwenzeka kokuba yona inethe isuka ezulwini kuba akukho mvula phezulu phaya ubunzululwazi bakhe obukhulu bevangeli owabushumayelayo emyezweni e-Eden wayenokudubula izixhobo enyangeni aqondakalisa ukuba kukho mphunga phezulu phaya kodwa uThixo wathi kuya kuza imvula kodwa uSathana waphumelela watyhefa ingqondo yabantu ngophando lwenzululwazi ukuba yayingena kwenzeka kodwa yenzeka uThixo wathi iyakwenzeka kwaye yenzeka wenza ngoku emihleni kaYesu wenze kwainto enye watyhefa iingqiqo zabo kwakhona ngenkohliso yabona ukutolika ngokungekuko ilizwi ukuba ungunyana kaThixo ngoku mandikubone wena usenza into ethile malunga nayo uYesu zange amhlekise zange ayenze uThixo akangomhlekisi akanyanzelekanga aliphendule nantoni uSathane ayibuzayo kuphela ufanele uYesu wathi kubhaliwe akusayi kuphila umntu akayi kuphila ngasonga sodwa kodwa ngawo onke amazwi aphuma emlonyeni kaThixo yabona wayenganyanzelekanga ukuba ahlekise kuye wayenganyanzelekanga ukuba enze isonto wayenokuyenza kodwa wayeyakuba uphulaphule kumtyhuli ke wafanele angaphulaphuli kumtyhuli kwaye kwakhona sisono senkolo njengasekuqalekeni ikhohlisa kakhulu iqaphele ngoku ayisosono nje sinyulu sidala semihla yonke ukukrexeza nokunxila nokusebenzisa igama likaThixo ngelize asiyiloo nto hayi uyakhumbula kwiminyaka eyagqithayo abaninzi benu apha abakudala niyakhumbula intshumayelo endayishumayelayo kwi ukuphoxeka emgweleni inyu alizokuphoxeka phaya liyazi apho liyakhona inxila alizukuphoxeka phaya unomsimokolo umgcakazi icuki isela alizukuphoxeka kodwa laa mntu ucinga ulungile nako ukuphoxeka lowo ngumfo othi yitsho nkosi andishumayelanga ivangeli andikhuphanga idimoni egameni lakho uYesu wathi yimkani kuni kum nina wasebenza okungendawo andizange ndanazi nako ukuphoxeka yabona laa nkohliso yiloo nto ndigxininisayo kulapho ndingaqondwayo ayisuku ukuba ndifuna ukwahluka andifuni kwahluka kodwa kufanele ndinyaniseke ndinomiyalezo kwaye wona ufanele uye ebantwini indenze ndingaqondwa kakhulu phakathi kwabantu bacinga ndichasene nomntu wonke bazi kuphela ndingowomntu wonke kwaye ndizama konke okwam ukubazisa kokuyinyaniso njengoko kubekiwe entliziyweni yam kunye nendlela ekubekiweyo ebhayibhileni apha kwaye uThixo uqondakalalise ukuba yinyaniso ke akukho nto engenye enokwenziwa malunga nayo ke makube bejonga kuyo okanye abenzi njalo yabona abafuni kuyibona ngokuba sele bethengisiwe bathengise ubuzibulo babo kumbutho othile kwihlelo elithile ukulinga ubuzibulo babo ukungena ezulwini phezu kocwangciso lwenkolo ethile leyo uSathana intloko yayo lonke isuntswana layo uThixo zange abe nocwangciso lwenkolo zange kwaye bathengise kulaa nto apho bona igquba labantu litolika ilizwi bathi lithetha oku kwaye lithetha okuya uThixo akadingi mtoliki uyazitolikela yena ngokwakhe akadingi namnye ongomnye ukuba amxelele indlela yokwenza ungozimele geqe utshilo ukuba uya kuyenza njani kwaye leyo yindlela ekufanele agcine ilizwi lakhe xa wathi le miqondiso iya kulandelelana nabakholiweyo wayethetha kanye oko nantoni na ayitshiloyo iyenzeka wathi iyakwenzeka kule mihla yokugqibela okokuba uyakwenza izinto ezithile kwaye wayenza akanyanzelekanga ambuze namnye umntu ukuba lixesha okanye hayi uyazi ixesha liphi nokuba yintoni icebo ngoku uSathana lo mkhohlisi njengoko kuthethwa ngaye kuMateyu amashumi abini anesine ngamaninzi amaqhinga akhe ngoku siyafumana oko ngenkqubo yakhe yevangeli yolwazi imfundo engcono izimilo ezingcono impucuko njalo njalo ubathakathile abantu abafuna ukukhonza uThixo ekubeni bakholelwe ubuxoki bakhe uEva zange afune ukuyenza loo nto kodwa wambonisa indlela eyayilumke ngakumbi ngayo kuyo wayengazi wayefuna ukwazi wayengaqondi kodwa wafuna ukuqonda waye uThixo wamxelela ukuba angazami ukuqonda ndingayiqonda njani nayiphi yezi zinto andinakuziqonda ndiyazikholwa akudingeki ukuba ndiziqonde zona uThixo lukholo hayi ukuqonda sikholwa nje koko akuthiloyo. Ngoku, thelekisa i-Eden kaThixo kwekaSathana ngoku. Emva kwamawaka amathandathu eminyaka ukugqwethwa kotoliko lwenyaniso lwelizwi likaThixo elithenjisiweyo kwisigaba, masiyithelekise ngoku kwaye sibone apho sifika khona. Njengoba wenzayo ebandleni ngexesha likaKristu likaYesu ezama ukugcinela abantu emva oonyana bakaThixo abathembekileyo ukuba bangayazi inyaniso. Lowo nguThixo. UThixo ubeka oonyana bakhe apha, iimpawu zakhe, ukuba badlelane naye ngokuva ilizwi lakhe. Kungatheni ukuba uyihlo ukuxelele, kwaye ungunyana othembekileyo kuyihlo, kwaye ukuxelele, nyana, sukuya kula manzi phandle phaya, ukube, ukuba kukho ingwenya kula manzi. Aze umfo eze emva athi, ngokuqinisekileyo, amahle kakhulu amanzi anjengalawa, akukho zigwenya kuwo. Ngoku, ubani oza kuphulaphula kuye? Ukuba ungunyana wenene, uya kuphulaphula kuyihlo. Kwaye, unyana wenene okanye intombi kaThixo, ithatha ilizwi likaThixo kuqala, andikhathali nokuba nabani uthini malunga nalo, bathatha ilizwi likaThixo kuqala, kukho ityhefu ekomityini, kwaye bayayikholwa. Ukuba nokholo kulo lonke ilizwi lakhe, iimbewu zakhe zazisa i-Eden yobungcwele, uthando nobomi obungunaphakade. Yiloo nto i-Eden kaThixo yayivelisayo. Ubungcwele kwaye yazisa i-Eden yobungcwele, yothando, uqondo, ingqibelelo nobomi obungunaphakade. Yiloo nto uThixo ayityalayo, ilizwi lakhe, imbewu yakhe. Yiloo nto ibandla lakhe eliya kuba yiyo ekugqibeleni. Liya kuba yinto ekwanye. Qwalasela, apha kukho ingxabango, ungayilibali, ndiya kufika kuyo ngelinye ixesha okanye omnye umyalezo. Kodwa, niyazi, uThixo wathi, mayithi yonke imbewu ivelise ngokohlobo lwayo. Ingaba ngumthetho kaThixo lowo? Ngoku, ulunge ngantoni umShumayeli okanye nabani ngomnye ezama ukwenza ela lizwi litsho into ethile ngenye? Yabona, lonke ilizwi likaThixo yimbewu, watsho njalo uYesu. Imbewu umhlwayele wahlwayela. Ke ukuba uMarko 16 lilizwi likaThixo liya kuvelisa ngokohlobo lwalo. Ukuba uMalaki 4 lilizwi likaThixo liya kuvelisa ngokohlobo lwalo. Kwaye sonke esinye isithembiso esingesinye masivelise ngokohlobo lwaso. Niyabona? Yabona uSathana phandle apha ezenza nto yimbi, uzama ukuthi ayinjalo, ayinjalo, uyayiqonda? Bona, uSathana esithi, oh, oko, asiko kwawo lo mhla, oko, kwakukho elinye ixesha, oko, akuthethi ngqu oko. Yonke imbewu mayizise ngokohlobo lwayo, yiloo ndlela uThixo waseka ngayo e-Edeni yakhe, ingaba injalo, kwaye nantsi iyo, yiloo ndlela uThixo waseka ngayo ibandla lakhe. Lonke ilizwi ngokohlobo lwalo. Umntu akaye kuphila ngasonga sodwa, kodwa ngalo lonke ilizwi eliphume emlonyeni kaThixo. Yabona, uSathana uya kuthatha into engenye, kodwa uThixo wathi, yonke imbewu ngokohlobo lwayo. Ukuba isithembiso sithe, le miqondiso iya kulandelana nabo bakholwayo. Ngoku ibandla lithi, joina icawe, qengqeleza imfumonkolo, yazi iKhathekizimu. Akukho nto injalo kwiBhayibhile yonke. Kodwa uYesu wathi, le miqondiso iya kulandelana nabo bakholiweyo. Egameni lam, baya kukhupha idemoni, baya kuthetha ngeelwimi ezintsha, ukuba babambe inyoka ezinobuhlungu, okanye basela into ebulalayo, ayisayi kubenzakalisa, ukuba babeka izandla zabo kwabagulayo, baya kuphilisa. Kubani umntu onokuphika loo nto? Uyabona, yonke imbewu iya kuvelisa ngokohlobo lwayo, ukuba uyimbewu kaThixo, uphawu lwakhe, unyana kaThixo, ngoko, ilizwi likaThixo lityalwe kuwe. Yabona, kwaye, ngoko xa usiva ilizwi likaThixo, ezama izimvu ziyaliva ilizwi lam, ongaziwayo aziyi kumlandela. Niyayifumana, ngoko, yonke imbewu izisa emva kohlobo lwayo. Ngoku, siyafumana, okokuba, yonke imbewu ivelisa ngokohlobo lwayo. Kwakungekho kufa kwentsha kula Eden. Akusayi kubakho kufa kwi-Eden entsha. Yabona, akungekho, akukho nto yimbi kuphela bubungcwele, bunyulu, nobomi obungunaphakade. Ngoku, ngokungakholwa kulo lonke ilizwi likaThixo, kwazisa imbewu yokungabi ngcwele kwi-Eden kaSathana. Ngoku singena apho uSathana athabatha itrone njengomchasi Kristu kuyo i-Eden yalo mhlaba. I-Eden yesono, inkolo egqwethiweyo. Zange aqale phezuko ngingusathane ingelo senkulu hayi hayi phezuko kodwa phezuko kugqwetha ilizwi likaThixo kwaye leyo yindlela awazisa ngayo ubukumkani bakhe kuso sonke isigaba kwaye ngoku kwesi sikhulu isigaba senkohliso elungele ukuthatha itrone yakhe ngabantu bakhe uzakhela eyobukrelekrele yemfundo yenzululwazi Eden kanye abenzululwazi abashumayeli icawa yenzululwazi ezakwalizwi zenzululwazi yonke into yenzululwazi yonke into yokwimiqathango yolwazi ibandla lonke lakhelwe phezu kolwazi alakhelwanga phezu kokholo ngelinye ixesha ndaya kubamba umhlangano kwicawe yendoda yayilihholo elikhulu entshona indoda elungileyo kwaye yayiziphika ezi zinto esithetha ngazo kodwa noko yayi ndandiyithanda indoda elungileyo indoda endala xa ibandla layo laphumayo lalihlalisa malunga namawaka amathandathu abantu xa ibandla layo laphumayo emva kwenkonzo yasemva kwemini malunga namakhulu alishumi elinesihlanu babenxibe kakuhle bonke bekrelekrele ndahlala phaya ndababukela yashumayela elunge kakhulu intshumayela yenza njalo indoda emva koko yacela ukuba nabani ofuna ukwamkela uKristu nje baphakamise izandla zabo kwaye akwabikho namnye abaphakamisa izandla zabo kwaze kugqibeleni umfazi waphakamisa izandla zakhe yathi kuhle ngoku ungumKristu yaze yamsa kubhaptizo kwaye xa yaphumayo yasikelela usana yaluphuza usana oluncinci yaze yenza umthandazo kulo yaze yandulula isihlwele xa ibandla layo laphumayo lonke lilihle lifundile abafundileyo abantu ngoko ndandimi phaya ecaleni ukuxhawula isandla sendoda ndize ndimnqwenele ubabalo lukathixo njengoko yayiphuma kwaye xa ndakwenzayo oko nako kusiza isihlwele sam singena babengenako ukubangenisa ngelixa isihlwele sayo sasilapho nako kusiza esam kwizitulo zamavili amakhukho ezigulana iidyasi zemikhono ingagobekileyo abaphambeneyo nayo yonke into engenye yabona umahluko yiloo nto endithetha ngayo yabona yabona yinto eyahlukileyo xa ngolwazi lwenzululwazi ungenza ivangeli yokuqonda okokuba wena lowo ukholweyo kuyesu kristu akayi kugwetywa yabona kodwa le miqondiso iya kulandelelana nabo bakholweyo yabona wasilela ukubeka oko phaya yabona lakholwa kuyesu kristu lasindiswa ukuba le miqondiso ilandelana nekholwa kwaye lowo olivayo ilizwi lam hayi ukuzingqibela hayi ukuva lona ngendlebe kodwa ukuliqonda wonke ubani angaliva othengisa ngomzimba angaliva lona aze ahlale ethengisa ngomzimba yabona inxila lingaliva lona ixoki lingaliva lona lize lihlale lilinxila kodwa lowo uthi aliqonde ilizwi lam aze akholwe kulowo undithumileyo mna unobomi obungunaphakade nako apho ukhoyo yabona kwaye akukho mntu unokwenza oko ngaphandle kokuba wonyulwa kwangaphambili nguThixo uYesu wathi akukho mntu unokuza kum ngaphandle kokuba ubawo wam amtsale kwaye bonke athe ubawo andinike bona mna baya kuza kum amen konke kukuzimela geqe nolwazi lwangaphambili lukaThixo uyaziphilela kwaye akukho mntu umxelela amakakwenze ngoku ngokungakholwa ukuba asikokuthetha ngelizwi likaThixo lizise imbewu yokungakholwa ukungabi ngcwele intiyo nokufa kwanaphakade kukwesi sesono sikrelekrele isigaba sebandla ngoku niyifumene kulo mhla okokuba xa lonke ihlabathi lilele nkolo beniyazi loo nto ihlabathi lonke lilele nkolo kwaye kwesi sigaba senkolo iicawa ezinkulu kuyo yonke indawo yonke into iqukumbelela ekubeni usathana anqulwe nantsi apha kanye phaa ebhayibhileni injalo loo nto kwaye kwezi zikrelekrele zeza kwalizwi izikolo ezivelise abantu abakrelekrele abaqeqeshiweyo indlela yokuthetha indlela yokwenza imizwa yabo nayo yonke into njengepsychology sithathu nesine seminyaka sokwazi indlela yokuqubisana nengqiqo yomntu uyabona umoya kaThixo asiyonto enjalo wena efundisiweyo kuwe yinto enyulelwe kuwe ngenxa elingaphambili ngesandla sikasomandla uThixo Amava akho awana kufundiswa okanye afundiswe kuwe, anyulwe kwangenxa langaphambili ngesandla sikaThixo nolwazi lwangaphambili lukaThixo kuwe. Injalo loo nto. Ngoku izisa lena inkulu, iEden abaphila kuyo ngoku, iEden yebandla lesihlabathi, bayahlangana bebuthelana bonke ngoku kwelikhulu iqumrhu likazwe lonke, kwaye baza kuba nebandla lesihlabathi lonke lisihlela kwintloko enye, apho uSathana yakuthweswa kanye ngokuchanekileyo. Kwaye ubizo lokugqibela liyaphuma ukubambisa umtshakazi phambi kokuba angene kulaa nto, kuba xa athe waphaya uyakuthatha uphawu lwerhamncwa kuphele ngaye, akasokuze aphume kulo. Seso sizathu ndisithi phumani phakathi kwabo kubantu bam phambi kokuba iye kuyo. Yabona, phumani phakathi kwabo nize nahluke. Ngoku intiyo nokufa nokwahlukana kwanaphakade kuThixo kule Eden, inkanuko ubunyukunyuku ugqwetheka njani ukutyala imbewu engeyiyo. Indikhumbuza umbono endawubona phambi ndakhe ndadibana nabantu bamapentekosta, walaa ndoda ijikeleza ihlabathi ikwezi mhlophe, ndivile ndiyixela amatyeli amaninzi, kwaze omnye weza emva kwayo ehlwayela imbewu zokungangqinelani, kodwa yaphumelela ngokulula kuEva emyezweni weEden ngenkanuko kaEva yesono, inkanuko ngoEva yesono. Ngoko ukuba uEva wakhanukela ulwazi yayisisono, kwaye xa sikhanukela ulwazi sifuna iPhD, LLD, kusisono ukwenza loo nto. Leyo yintetho egadlelayo, kodwa oko yinyaniso. Akukhathaliseki igadlela kangakanani, iseyinyaniso. Yabona, ukukhanukela ulwazi, ukuqonda into yayo yile, namhlanje asizami kuseka ilizwi likaThixo ezintliziyweni zabantu. Sizama ukuseka iziqu zethu, amabandla azama ukuseka imfundiso yecawa entliziyweni yomntu. Siyalelwe ukuseka ilizwi likaThixo. UPawulos wathi, andizanga kuni ngamazwi alalanisayo omntu ukuze ukholo lwenu luphumle elwazini lomntu, kodwa ndize kuni emandleni ekubonakalisweni kukamoya oyingcwele ukuze ukholo lwenu luphumle kuThixo nakonke apho ukhoyo. Umntu makangaseki isiqu sakhe, siyayifumana phakathi. Mayibe nguThixo owenzela umntu into aze amthume, ufumana wonke umntu ezama ukulinganisa. Yabona, bazama ukuseka iziqu zabo. Wonke umntu, ndenze oku, ndim, mna, yam, ihlelo lam, mna, lena, beseka iziqu zabo. Yintoni esishumayela ngayo? Iziqu zethu okanye ubukumkani bukaThixo? Misela ilizwi likaThixo, susa ukungakholwa uze useke ubukumkani bukaThixo entliziyweni yomntu. Kwaye ubukumkani bukaThixo akunakusekwa entliziyweni yomntu ngaphandle kokuba uThixo uyenze njalo. Akanakusekwa kwaye khumbula indawo ekhohlisayo ethi abantu bacinge ukuba ilungile. Yabona, kukho indlela ekhangeleka ilungile emntwini, wonke umntu okrelekrele ukhangeleka elungile. Njengoko ndinixelele kwicawa ezimbalwa ezigqithileyo, xa ndema ngakusana lwam olufayo kwaye uSathane emile phaya wathi, nako utata wakho wafela ezingalweni zakho ngobunye busuku, nako umfazi wakho elele ezantsi phaya kwindawo yezidumbu, kwaye nalu usana lwakho lusimka, kwaye umcelile yena ukuba akuphendule, kwaye utsale eyakhe utsale ikhuselo walihlisa phezu kwakho. Ngoku kwaye noko unguThixo olulungileyo, kwaye noko uthe wayengumphilisi, kwaye nina abamele oko nithi kwakulungile, niphosisile. Owu, sonke isizathu, yonke indawo yengqondo yayifanele ivume uba oko kwakulungile, kwaye wayechanile kangako. Ke wayechanile xa wayexela uEva, amehlo akho ayakuvuleka, kwaye uyakwazi okulungileyo nokubi, kwaye uyakuba njengoThixo ngalaa ndlela, usazi okulungileyo nokungalunganga, ngokuba uThixo akavumanga ukuba bazibone ngelo xesha okokuba babeze. Ke babesazi babeyakwazi okulungileyo kokubi, kwaye wayelungile. Kodwa uyabona, yayichasene kwilizwi likaThixo, kwaye benza njalo abalungiseleli kwizikolo zakwalizwi, bafunda eyenziwe ngumntu imfundiso yezakwalizwi, ikhangeleka ilungile, ingaba kukuqonda okulungileyo kwento, kodwa ayilunganga. Akudingeki siliqonde, siyalikholwa ngokuba uThixo uthe njalo, wayigqityiwe naphakathi yonke into, indlela yokulikholwa. Oh, indlela uEva wakhanukela ngayo ukuba ne-PhD, indlela wakhanukela ngayo ukuba ngochubekileyo kunokuba wayenjalo. Qwalasela, zifana kangakanani, indoda nomfazi wayo. Ngokuqwalasela, indoda nomfazi, obabini beze emyezweni we-Eden. I-Eden kaThixo, ngoku ndiza kuvala, ndithe ndiza kubamba nje imizuzu embalwa. Khangela, qaphela ngoku, kusavalwa. Thelekisa oku ngoku, zifana kangakanani ukuba indoda nomfazi wayo, bobabini kwi-Eden kaThixo, kungekho namthungo wampahla kubo, kwaye bengazi, ngoba kutheni babengayazi loo nto. Ngoba babegqutyuthelwe kwimizwa yabo yokubaze ngesigqubuthelo esingcwele sikamoya oyingcwele. Babenokujonga ngqo komnye kwaye bengazi ukuba baze. Babegqutyuthelwe ngomoya oyingcwele wobungcwele. Babegqutyuthelwe esigqubuthelo sikaThixo. Kodwa namhlanje sinokujonga size singakhanuki. Bajika intloko yabo. Sisigqubuthelo esingcwele. Yabona? Isigqubuthelo esingcwele. UThixo wenza amehlo abo bobabini, omnye eyindoda nomnye engumfazi, kwaye bengazi ukuba babeze ngokuba ubungcwele bukaThixo bawagcina amehlo abo egqutyuthelwe. Qwalasela, uThixo wafihla isazela sabo kwisono ngesigqubuthelo esingcwele. Ndinqwenela besinexesha lokunaba koko imizuzu embalwa. Jonga apha, kuba yena umnquli othe wathethelelwa, maHebhere, umnquli xa athe wathethelelwa akaphinde abe nasazela esonweni, sono sigqithile kuye. Ndivile umzalwana uNeville esithi ngale ntsasa othile mhlawumbi ebembuza, kutheni ndingashumayelanga ngomoya oyingcwele, kutheni ndenze oko. Nantsi, umoya oyingcwele sisenzo kuwe, bubomi, hayi imizwa, hayi ukholo oluthile lobungqina benyama. Kodwa ngumntu uYesu Kristu, ilizwi likaThixo lisekwe entliziyweni yakho ukudlisa ubomi lonke ilizwi lesi sigaba. Injalo, qaphela, umoya oyingcwele usebenza, hayi kangako kudandalaziso, kodwa ekusebenzeni oko akwenzayo elizwini. Qwalasela, ngoku umoya oyingcwele welizwi elingcwele likaThixo lunendoda nomfazi beze kwaye bengayazi loo nto. Obunjani ubuhle, ubomi belizwi, imbewu. Ilizwi uThixo wathi, kukho umthi embindini womyezo, umfazi, kwaye embindini womyezo nguloo mthi, ungaze uchukumise, kuba mhla wadla kuwo, loo mhla uyakufa. Babegqutyuthelwe ngcwele kuwo, bengaziinto malunga nawo, bengayi kuwuchukumisa. Babegqutyethelwe ngcwele, babekhuselekile kwindawo kaThixo, babephila, babengenakufa kubangqongileyo. Haleluya! Babenothando olugqibeleleyo omnye komnye, ubomi obugqibeleleyo naphakade. Babenothando olugqibeleleyo, ukuqonda okugqibeleleyo kothando lukaThixo. Babenelizwi likaThixo kwaye beligcinile, kwaye babephila bekhuselekile emyezweni i-Eden, kungekho kufa konke konke phaya. Emva koko, uSathana wafumana uEva ukuba aphulaphule ivangeli yakhe ezakwalizwi, ivangeli yolwazi, imfundo ephakamileyo, izimilo eziphakamileyo, impucuko engcono, imfundo ephakamileyo, njalo njalo. Emva koko, xa wafumana ukuba yena eme aphulaphule kuye umzuzu ekuqiqeni kwakhe, nto leyo esiyaliweyo siyinyashe, xa wamfumana ukuba aphulaphule kuyo. Ngoku jonga apha, ibandla nguzibani nozibani, libe lisekiwe ixesha elide, silelona bandla lidala elizweni. Usodolophu wesixeko uyaye, andikhathali nokuba yintoni yabona. Ukuba ichasene nelizwi likaThixo, chasana nayo, elo lutshaba lwakho. Yonke into echasene nelizwi lutshaba lwakho. Yonke into ehambisana nelizwi ngumzalwane wakho, inxalenye yakho. Qwalasela, wahluba isigqubuthelo sobungcwele, ukubona isondo eneneni linjani. Thelekisa oko, inkanuko eneneni injani. Wahluba isigqubuthelo kwisisusa emehlweni akhe, into engcwele athe uThixo wayibeka emehlweni akhe. Wafuna ulwazi ukuze azi yayimalungana ntoni ke wahluba isigqubuthelo wasisusa ukuze abone yayingantoni waphulaphula kumtyholi kwaye qwalasela yenjani indawo yambeka kuyo. Benze into ekwanye kuso sonke isigaba emva koko besoloko bethatha icala lobukrelekrele kwaye ngoku bakhe ubukumkani bukasathane ulwazi imbewu yakhe awayihlwayelayo kwaye lithathe ihlabathi laba yi-Edeni yokufa. Ngoku qwalasela ngoku jonga kwisityhilelo esithathu isigaba sebandla laselawudike icinge engcingeni yakho. Ngoku qwalasela yena u-Eva yikumkanikazi kasathane. Yabona usathane inyoka yafika ku-Eva phambi kokuba uAdam afike kuye. Yabona injalo loo nto ke wamlukuhla. Yabona ke usathane inyoka yayingumyeni ka-Eva phambi kokuba uAdam wamasa. Yabona wamlukuhla. IBhayibhile ithe wayenza kwaye wazi ukuba wayeze ngoko. Yabona ngoku jonga kwisigaba sebandla laselawudike yena u-Eva uhleli njengekumkanikazi kasathane utyebile ngezinto zehlabathi yimfama uze kwakhona kwaye akayazi loo nto njengoko wakunjalo e-Edeni kathixo kodwa ngoku hayi kuba isigqubuthelo esingcwele siphezu kobuso bakhe kodwa isigqubuthelo senkanuko okokuba wahluba isigqubuthelo esingcwele sikathixo waze wabeka isigqubuthelo solwazi inkanuko kwaye ngoku unesigqubuthelo senkanuko okuba yena uze kuyo ekubeni sisono yena uze esitratweni kwaye akasi ungumthengisi ngomzimba esitratweni abafazi nezi zimfutshane bazinxibile ebusweni bukathixo umthengisi ngomzimba kwaye abayazi loo nto ngoku thatha abafazi bethu ngoku ukuba ufuna ukubona yeyiphi imeko ibandla elikuyo qaphela indlela abafazi abenza ngayo basoloko bemele ibandla kwi-Edeni kasathane yesono nokungakholwa ugqwetheko lenkolo ubukumkani obugqwethekileyo endaweni yokuthatha ilizwi likathixo bathathe imfundo yobukrelekrele bomntu kwaye endaweni yokuthatha ibandla bathathe umbutho kwaye bawuzisa kwintloko enye enkulu ngokuqwalasela ukugqwetheka ebumsulweni sanukukuphosa oku ngoku ibandla libe linesigqubuthelo senkanuko qwalasela senze ntoni kuye simgqwethile ukusuka kubumsulwa ukuya kulwazi. Yabona isigqubuthelo esingcwele wayemsulwa enesigqubuthelo senkanuko ulwazi uyazi iyayolisa uyazi yenza ntoni. Yabona sisiqhamo umthi onqwenelekayo omenze othile abe sisilumko. Yabona ugqwethekile ukusuka kubumsulwa ukuya kulwazi ukusuka kubungcwele ukuya kubunyukunyuku nenkanuko nokusuka kubomi ukuya kukufa. Obukumkani kufanele bufa. Obukumkani buya kufa uThixo wezulu uya kubutshabalalisa abususe ebusweni bomhlaba. Qwalasela olu gqwetheko lusuka kwindoda luye kumfazi nakumfazi luye kwindoda kwaye abayazi loo nto eyona intle imveliso ye-Edeni kasathane ukuba uya kuqaphela izitrato namhlanje kubantu bethu bale mihla. Qwalasela yayingueva awathi usathana wamsebenzisa ukwenza ukuba one uAdam ngamandla akhe enkanuko ngoku into ekwanye esenza into ekwanye namhlanje. Qwalasela inwele ezinqothilweyo ubuso obuqatyiweyo iilokhwe ezikhanukisayo. Yabona uyakwenza oko kwaye engazi ukuba yonke into yezo zinto ichasene kwilizwi likathixo. Ukucheba iinwele kumenza abe lihlazo lomfazi umthengisi ngomzimba. Ukunxiba ezimfutshane kumenza ihlazo. Ukunxiba iilokhwe ezikhanukisayo kumenza uthengisa ngomzimba kwaye akayazi loo nto hayi ngenxa yobungcwele bukathixo ngenxa yenkanuko kasathane umbiza yena wambangela uAdam amkhanuke yena wakhulula iimpahla awathi uthixo wamnxibisa zona emva e-Edeni ukwenzela uhambo lwakhe phaya entlango wazikhulula wazihluba xa uthixo wamombathisa wonke ngesikhumba baqalisa ukucheba kancinci ngalo lonke ixesha ngoku ubuyele emva koko waye kuko ekuqalekeni. Ngoko umfumene uAdam wakhe ukuba anxibe impahla zakhe zangaphansi, indoda inxibe zona ezincinci ezindala zabafazi ezijonge kamfutshane, iphumele ngaphandle apho. Andicingi kukho indoda eyaneleyo kuyo. Ingoyena mfazi mkhulu endimaziyo. Yabona, yabona, umenze uAdam wakhe wagqwetheka ukuba enze njengaye. Yabona, ukunxiba impahla zakhe zangaphansi. Ubonile wayenokwenza ngaphaya xa wakhulula impahla zakhe, kodwa ezo zangaphansi, ezo zezimfutshane kakade, ezo zimpahla zabafazi zangaphansi. Kwaye apha uAdam wakhe uyazinxiba ngoku, nto leyo ngokwelizwi lemvelo likaThixo lisikizi ukuba umfazi anxibe iimpahla ezenzelwe indoda, nendoda enxiba impahla ezenzelwe umfazi. Ngokwelizwi lemvelo, icinge ngoku, ngoku iba nezihlwiti, ngokunjalo izikama zihle, izenze zibe ngamajikojiko eminye enyukunyuku imibono endakhe ndayibona ubomi bam. Yeyenye yabo bantwana phandle apha namhlanje bazihlwitha zikanywe zehla ngolu hlobo, zenziwe imibala, iinwele zenziwe mhlophe kunye nohlobo lwesijikambala sento, benze mhlophe iinwele zabo baze baziphothe zibe ngamajikojiko besenza izihlwitha. Nina bafazi bakhulu, yinto embi kakhulu ukuyitsho epulpitini, kodwa umgwebo uqala endlini kaThixo. Anazi nkqu nokubane ngamadoda okanye abafazi. Kwaye ndiyaqonda ukuba eyethu United States Army iyalandela, iyaphuma inezimfutshane iibhulukwe, injalo loo nto. Yabona, akukuko ukugqwetheka, ziimpahla zomfazi, inezihlwitha zakhe umfazi. Ngomnye umhla ndandingaphaya eHoward Johnson, hayi lena apha, kodwa enye endleleni ephumayo, kwaye ndahlala nje ndimangele. Apha kuphuma inkwenkwe encinci nayo umlomo wayo uvuliwe, kwaye ineenwele ezintsundu apha, kwaye yazikama ngale ndlela, yazi yafaka iziphothisi kuzo, yazenza zajikojiko phezu kwamehlo ayo, ijonge entla kwamehlo ayo, ijikeleza. Ukuba ndakhe ndabona ugqwetheka, yabona, ayisayi kuyikholelo, ingaqondakalisa mhlawumbi ukuba yindodana, kodwa emoyeni wayo libhinqa, ayazi icala lendlu engakulo, injalo loo nto. Okunjani ukugqwetheka? Yiloo nto uSathana ayenzayo, ugqwetha izizwe, ugqwetha ibandla, ugqwetha abantu, umphohlisi, umgqwethi wenyaniso yemvelo. UThixo wenza indoda indoda, wenza umfazi umfazi, kwaye wabanxibisa ngokwahlukeneyo, kwaye wabenza ukuba bahlala ngolaa hlobo, kwaye benze ngolaa ndlela, omnye libhinqa nomnye liduna. Wamahlula uAdam emyezweni eEdeni, wenza oku, wohlula uEva kuyo. Ngoku iba nezihlwitha zomfazi, yena ucheba iinwele zakhe njengendoda, kwaye yona izama ukunxiba ezayo njengomfazi. Yabona, yena unxiba iimpahla zayo zangaphandle, kwaye yona inxiba iimpahla zakhe zangaphakathi. Ngoku oko kuvakala kuhlambela inkolo, kodwa andibhekiselelanga ngaloo ndlela. Leyo yinyaniso yoqobo yevangeli. Ukuba kuyazi loo nto, ngoko kukho into engalunganga kuwe, mhlawumbi uyimfama okanye zange ube sesitratweni. Kwaye umfazi ucinga nendoda icinga ukuba oko kulungile, bayavana ndaweni ithile. Abafazi bathi kuhle kushushu kakhulu, amadala amandiya angama-Apache phandle phaya akwenza intloni ngesiqu sakho, banobushushu ngaphezulu ngokobuninzi beempahla abazinxibayo ukugcinela ilanga kude kubo. Oh, kwenza ukubila ke, ungaba nezipho zisimoya njengoko behamba. Yabona, bama kanye phandle elangeni, akunakumelana nanto, uyakutyabuka utshe. Kodwa uyabona, koko ukubiza imfundo ephakamileyo, inzululwazi yale mihla ivelise oku. Oh bethu, nanko apho akhoyo kuse elawudike, kwaye akayazi loo nto. Wayeze Eden, yabona izikumkani ezimbini zifana, obunye bobesono nokufa, obunye bubomi nobulungisa. Khona phaya wayegqutyuthelwe ngomoya oyingcwele, bobabini babeze babengayazi loo nto, babengazinto malunga nayo, kuba babegqutyuthelwe ngomoya kaThixo. Kwaye apha bagqutyuthelwe ngenkanuko, kwaye bajonga omnye komnye ukuze, yabona, uAdam wayenokujonga kuEva kwaye engazi ukuba uze, kodwa ngoku ngesi sigqubuthelo senkanuko akazi umfazi ukuba uze, kodwa ukwenza oko phantsi kwesigqubuthelo senkanuko ukwenza indoda ijonge kuye. Kuphela kwento anokuyenzela yona loo nto, akuyikholelwa loo nto. kodwa uyayenza nakanjani kwaye indoda iyajonga kwaye yafumana unokuninzi okutsalayo de ize isondele inxibe ezinye iimpahla zakho kuyo. Oh, olunjani ugqwetheko, esinjani isigaba, elinjani ixesha esi, enjani ukukhohlisa. Oh, zonke ezi zinto kwaye akayazi loo nto ogqibeleleyo umoya wokugqwetheko usendodeni igqutyuthelwe kokusuka kwinkano kwakasathana nomfazi unjalo naye. Ngumoya obusathana wentlalo enkulu, yabona, abayazi kodwa bangumbuzo. Abafazi benxibe ezimfutshane bangabombutho. Indoda njengoku ya isembuthweni. Ndiza kunika ushumulelo lwayo, BSS, Big Sister Society, umbutho omkhulu omfazi. Ke koko abakuyo baphuma phaya umbutho omkhulu omfazi kunye nazo ezindala ibhulukhwe ezincinci ezinkulu ezindala ezikhangela kapitsekileyo ezimdaka kujongeka izinto. Ndindi, ndoda, koko, ungohluka kumkoko, kodwa, leyo inyaniso, ugqwetiwe kwaye akuyazi loo nto, akuyiyo sukwenza okwendoda. Yabona, bayathamba kakhulu, kwaye, oonyana babo, abasayi kuba yinto kubo kwakhona, madoda, nabafazi nabo, bangabahlali. Nanko umbutho kutheni kuJohn ebumelwaneni unxibe ezimfutshane ibhulukhwe ke kutheni mnandi ngenakho uLuwela ufuna mnandi zinxibe zona ngokuba uJohn uyazinxiba ebumelwaneni kwaye kuhle ukuba uSuzi Jane akazinxiba zona naye uMartha Jane angazinxiba okanye uSuzi lo okanye nokuba ngubani igama lakhe yabona yintlalo umbutho ngokomoya ungowalonto kwaye akuyazi loo nto. Kwaye ukuba oko kunjalo, kwaye sikubona kunjalo, ke uyimfama, umfanyekiswe kula mahlelo athe uSathana wajijela kuwo. Kwaye ugqwetheko lilizwi lemvelo likaThixo, nobukumkani bakhe, necebo lakhe ngabantwana bakhe. USathana ujijele amadoda nabafazi kwezi zinto, kwaye abayazi loo nto, ukugqwetheka, ayisenguye unyana kaThixo, izihlwitha zijinga zisehle ebusweni bakhe, kunye nezimfutshane ibhulukhwe kuye, esihla ngesitrato, unyana kaThixo umdikoni ebandleni umalusi epulpitini. Hayi, lowo ayingonyana kaThixo, zange eze ngentluzo kaThixo ecingayo, ebengenakuba nempahla zabafazi kuye, ngokuqinisekileyo ebengenako. Naye umfazi ngokunjalo ebengenakuba neempahla zendoda kuyo yabona asingonyana kaThixo ngunyana kaSathana nentombi kaSathana yinto enzima ukuyitsho uSathana uphumelele kugqwetheni nasekuthabatheni eli hlabathi nokulenza ubukumkani bakhe awathi umntu wabekwa kulo ngenkululeko yokuzikhethela ukuze bazikhethele uhlobo lobomi ababunqwenelayo kwaye oko kubonisa oko kusentliziyweni yakho yabona izwi lakho uyazi intoni izenzo zakho zithetha kakhulu ziyaligqumelela izwi lakho aha mandiye emntwini ndize ndithi oh ndi singamakristu singabecawe kwaye abazihlubileyo bechonywe kulo lonke udonga lweofisi aha ayisayi kwenza namnye umahluko oko andixelela kona ndiyakwazi ngcono ke unjalo nawe makathi umfazi ungumkristu neenwele ezimfutshane aha wazingcono kunoko yabona ewe mhlekazi makathi ungumkristu ezikabile neziqabi buso nezimfutshane aze athi ungumkristu wazingcono kunoko ilizwi likaThixo likufundisa ngcono kunoko ilizwi lithi akunakuyenza aze abe ngumkristu uhlazeke nokuhlazeka nayo yonke into uza kuyibeka njani uThixo into ehlazekileyo ebukumkanini bakhe hayi mhlekazi akasokuze hayi mhlekazi iziqu zabo babonisa iminqweno yabo akunakwenza ihobe litye nehlungulo hayi tu ihobe alinanyongo alinakutya leya indala inyama ukuba ithe yaluma kuyo iyakulibulala kwaye iyayazi loo nto kodwa ihlungulo lingatya phantse yonke into eliyifunayo yabona linenyongo eninzi ke ngoko uyafumana leyo yindlela eyiyo nehlabathi namhlanje into enye baze imfama kwaye abayazi loo nto uSathana wayenza ngenkanuko yomfazi ekhanukela ulwazi isondo awathi wayikhetha ngokhetho lwakhe ngokuqwalasela yayingueva owakhokelela uAdam ekungalungiseni kwaye yayingumfazi owahluba iimpahla zakhe phambi kokuba uAdam ahlube ezakhe yabona ngumfazi soloko yasoloko injalo kwaye isekwa indlela enye yicawa ekhokelela indoda ecaleni icawa yabona khokelela lendoda ebifuna ukuba ngunyana kaThixo umfazi icawa hayi iBhayibhile uThixo kuba iBhayibhile indoda oh ilizwi lenziwa inyama kwaye wayeyindoda yabona iBhayibhile indoda ibandla ngumfazi yabona asilobantu iBhayibhile ethi ikhokelele indoda ecaleni libandla elithi liyikhokelele ecaleni libandla awabaze nalo hayi iBhayibhile yabona hayi inene iBhayibhile iyayixelela indoda ukuba ize ewe mhlekazi ngoku qwalasela kanjani ngesondo umnqweno wesondo umfazi wakhanukela ulwazi ukuze azi ukuba oku kwakumalunga nantoni kwaye kanjani nokuba esi siqhamo sasilunge okanye hayi kwaye wayenza uThixo iyalithabatha alibuyise ngenye imini nakubeni kunjalo ngendoda lanikezelwa ngumfazi kodwa lahlangulwa yindoda indoda uYesu Kristu olilizwi kwaye emva koko yintoni qwalasela ekuvaleni apha kungekudala ndenza le ntetho ndinamalunga nesine okanye isihlanu samaphepha ngaphezulu khona phaya kodwa ndi zeziphalo nezinto ebendifuna ukubhekisela kuzo kodwa phulaphula masivale ekuthetheni oku khumbula apha kungekudala ndandinifundisa kumaxilongo asixhenxe isidlo samaxilongo nanjalo njalo ndaze ndathi kukho umnyhadala wesuku lesibhozo ke usuku lesixhenxe iyakuba lolokugqibela oko kuyakuba yimileniyam kodwa kukho umnyhadala wesuku lwesibhozo nto leyo ukuba ibilo lwesibhozo kwaye kukho iintsuku ezisixhenxe kuphela oku yakwenza usuku lokuqala kwakhona ibuyela emva kanye kusuku lokuqala emva koko emva kwemileniyam iphelile ngoko kuyakubakho ukusekwa kwe-Eden kwakhona obukaThixo obukhulu obukumkani buyakubuya ngokuba uYesu wabulwela kuSathane emyezweni waseGetsemane waza waphumelela wabuyisa i-Eden nto leyo umkile uye kulungisa ezulwini ukubuya kwakhona phezulu ezulwini wathi iintliziyo zenu mazingakhathazeki xa wayelapha emhlabeni wathi nina ninamajuda nikholelwe kuThixo ngoku ndiyazi ndinegama elibi watsho kwaye bathi ndingoku okunye kodwa nikholelwe kuThixo kwaye njengoko nikholelwe kuThixo kholelwani kananjalo nakum waye enguThixo ebonakalisiyo yabona kholelwani kwangokunjalo ku endlwini kabawo zininzi okanye kubuncwane bukaThixo ekucebeni kukaThixo maninzi amabhodwe ndiyakunilungiselela indawo khangela inde kangakanani ishumi elinesihlanu lamakhulu ezikweri zeemayile yithi iphi uhambile uye kulungisa ngumdali udala yonke la golide izitrato zezikhazimlayo ngumdali wenza indawo ngaphaya kwesithilelo amashumi abini nanani wathi kwaye mna uYohane ndabona isixeko esingcwele iYerusalem entsha isehla isuka kuThixo iphuma ezulwini kwakungekho lwandle lumbi izulu lokuqala nomhlaba wokuqala wawugqithile ayeyintoni amazulu ethu okuqala yayiyimileniyam yayintoni umhlaba wokuqala yayikoku iyakulungiswa ngokuhlaziywa njengoko yabhaptizwa ngonowa kwimihle yokushumayela kwakhe yangcwaliswa ngokristu njengoko watshiza igazi lakhe phezu kwawo ukuba ulungiswe ngokuhlaziywa isuse zonke intsholongwane nayo yonke into kuwo ekuwulungiseni ngokuwuhlaziya ekugqibeleni ngobhaptizo lomlilo eliya kubulala zonke intsholongwane sonke isigulo sonke isifo bonke ubumdaka obakhe bakho emhlabeni uyakugqabhuka uvele kuze kuvele umhlaba omtsha kwaye ndabona izulu elitsha lomhlaba omtsha izulu elidala lo mhlaba wawudlule kwaye kwakungekho lwandle lumbi kwaye mna Yohane ndabona isixeko esingcwele iYerusalem entsha isehla isuka kuThixo iphuma ezulwini apho uThixo eyakuba eneempawu zakhe zenyaniso oonyana neentombi apho anokudlelana nabo ebungcweleni namehlo abo emfanyekisiwe nakwesiphi isono akusayi kuba sakho nasinye isono kusukela phaya masicunele sukulukuhlwa kulo mhla kodwa cunela ukungena esangweni kuba bonke abaya kushiywa baya kuba ngabahenyuzi abakhanuki nabani na othi ajonge umfazi ukumkhanuka sele mkrexezile kunye naye konke ngo ngaphandle iyakuba ngabaziphethe kakubi abafazi amadoda aziphethe kakubi njalo njalo kwaye kuphela ngabo bahlangulweyo kwaye abasencwadini yemvana yobomi baya kungena phaya esangweni ke cunelani zihlobo sanokulukuhlwa kulo mhla wokugqibela. Eli lixesha elikhulu, wonke ubani unemali, wonke ubani angenza oku, kwaye wonke ubani angenza oku, nemali ityhutya yonke indawo, neemoto ezinkulu, nento yonke, akusayi kubakho nomnye wabo kwesasixeko. Akusayi kubakho nemoto enye, nenqwelo moya enye. Hayi, yonke iya kuba yimpucuko eyahlukileyo, iya kuba yimpucuko kwakhona, hayi eyolwazi. Hayi eyenzululwazi, kodwa eyobumsulwa nokholo kuThixo ophilayo. Masiqunele ekungeneni kokuya, leyo injongo yam, ukungena kwesasixeko ngenye imini, ndize ndijonge njengasemva kusiza kunye nam, ndibone wonke ubani wenu wahamba ngesingqi xa sicula, abangcwele behamba ngesingqi bengena. Ndifuna ukuba kwelanani xa abangcwele behamba ngesingqi bengena. Masithandazeni. Thixo wasezulwini othandekayo, njengoko ezintsuku zivaleka, kwaye sibona isondela, isithembiso sisondela, siyathandaza, Thixo othandekayo, okokuba uyakubeka oku yaphezu kweentliziyo zethu. Ke asisokuze senze nanye impazamo. Thixo othandekayo, gcina isazela sethu sihlambulukile, gcina iintliziyo zethu zigqutyuthelwe, Nkosi, amehlo ethu egqutyuthelwe kwizinto zehlabathi nezinto zelize zehlabathi, uzuko olulambathayo lokuba nguthile omkhulu. Akukhathaliseki bakhulu kangakanani, bonke okumkani, izilawuli, abanamagunya, nento yonke ngenye ifanele itshabalale, kwaye azisayi kuvuka kowesibini kuvuko lokuqala. Ngokuba kubhaliwe, unoyolo kwaye engcwele lowo unesabelo kuvuko lokuqala, nto leyo ukufa kwesibini okungenamandla. Oh Thixo, ukufa kwesibini, ukufa kokukomoya, akunamandla, uhlangulwe. Oh Thixo, ukucinga ukuba ngenye yeziyure othile uya kuhambela omnye aze afukulwe, ababini emandlalweni athathe omnye aze ashiye omnye, ababini entsimini ndiyakuthatha omnye ndize ndishiye omnye. Oh Thixo, sincede sibe nyulu emehlweni akho, Nkosi. Akukhathaliseki noba umntu ucinga ntoni malunga nathi, nokuba abanye abantu bathini, Nkosi, yenza okwethu okungcwele. Iincoko zethu zibe nyulu, mazingqamane nexesha lelizwi likaThixo, ngqamane kakhulu, Nkosi, okokuba kungabikho nkohliso ifumaneka kuthi. Ngelixa sinxenxezayo kwiimpazamo zethu, okokuba igazi likaYesu Kristu liyakuma phakathi kwethu noThixo, ukuze ajonge ezantsi phezu kwethu ngegazi likaYesu, hayi phezu kobulungisa bethu okanye singaboni yintoni esiyenzileyo, kodwa imisebenzi yakhe yodwa, Thixo, siphe. Kwaba kungangabikho othile ohleli apha ngobu busuku nove umyalezo, kungabikho nomnye kubo olahlekayo, kwabona abancinci abantwana ukuya komdala umntu, yanga iminqweno yabo engcwele ingaba yekaThixo kuphela nelizwi lakhe. Asazi yeyiphi iyure anokubonakala ngayo, okanye yeyiphi iyure anokusibiza ngayo ukuba siphendule phezulu ngaphaya emgcwebeni. Asazi yeyiphi iyure anokwenza, njengoko akunjalo athathe ikhadi lethu kwindawo yawo athi lixesha lokuza ekhaya, fanele wami. Thixo, sincede sigcine ubunyulu, siphe, Nkosi. Sanga singaphila de kube kukuza kweNkosi ukuba kunokwenzeka. Sanga singenza yonke into esemandleni ethu ngothando, ukuqonda, ukuqonda ukuba uThixo uphengulula ihlabathi namhlanje efuna yonke imvu elahlekileyo. Kwaye sanga singathetha nabo ngomthandazo ongqamene nexesha wothando lelizwi likaThixo, ukuze sibe nokufumana leyayo yokugqibela, kuze siye ekhaya, size siphume kule Eden indala kaSathana apha, Nkosi. Konke kwakhelwe phezu kwenkanuko nabafazi abahle, njengoko kubizwa ehlabathini nemiboniso ntengiso khona phaya. Siyabonisa kwaye sifuna amakhwenkwe aze nejem ebusweni bawo, namantombi amahle enxibe iishoti kanye koonomathotholo bethu noomabona kude, nalo lonke uhlobo lobumdaka nobudala neHollywood, zonke iintlobo zenkanuko, ukungcola, ubumdaka beelokhwe zabafazi kunye namadoda egqwethekile kwaye ethatha izinxibo zabafazi kwaye echeba iinwele zabo njengabafazi nabafazi njengamadoda. Oh Thixo, enjani ukuba mbi iyure esiphila kuyo? Oh yiza, Nkosi Yesu, yiza, yiza, Nkosi, sicoce ngegazi, susa bonke bumdaka nenkohliso kuthi. Masiphile, Nkosi, masiphile phantsi kwegazi, okokoko, phambi kwakho, ngumnqweno wentliziyo yethu nesicelo sethu esinyanisekileyo. Thixo othandekayo, kulele apha kweli qonga okanye ezo desika Ngobusuku apho ivangeli ibekiweyo, Nkosi, apha kulele itshefu nebhasilana ezincinci eziya kwabagulayo nabaxhwalekileyo. Mawuthi umthandazo wokholo, Nkosi, uwe usuka ezintliziyweni zethu ngoku emehlweni akho. Emva koko, Nkosi, ukuba kukhona ntoni engacocekanga kuthi, Nkosi, susa okwethu, sithabathele emgwebeni ngoku, kwaye sinqenqezela inceba. Kutyile kuthi oko sikwenzayo kungalunganga, Nkosi, ukuze sibe nokucela ukuthatha igazi lisicoce. Philisa aba bagulayo ubenze baphile, bawo, nantoni iphumayo, naphi na apho baya khona. Mayibe njalo bawo. Siphe umxhelo wokukhonza wena, kwaye wena wedwa, siphe Nkosi. Nika ukhuselo kwaba bathandekayo abantu abasendleleni begoduka. Siyakubulela ngendlela ophilise ngayo abantu. Nodade uShepard nenkwenkwe encinci kamzawane uShepard yonzakele ebhayisikileni. Yathandaza ukuba kungabikho bubi buya phaya. Umfo omncinci ekhwele ibhayisikile yakhe. Yathandaza iyakulunga. Sibulela wena ngempiliso yabo bangabanye ebesikucelile, kwaye siyazi okokuba oko sikucelileyo siyakwamkela ngokuba sinengqiniseko kulowo owenze isithembiso. Siphe okwenceba yakho, Nkosi, kwaye uxolelo izono zethu. Sicela egameni likaYesu Kristu. Amen. Niyamthanda yena, niyamkholwa yena, niyagula nidiniwe bubukumkani bukaSathana, niyakholwa iza kwimileniyam, kwimileniyam yakhe, eyakhe, kwi-Eden yakhe. Niyakholwa ibunjiwe namhlanje. Khangela, yonke into isekelezwe phezu kobukrelekrele, yonke into yonke ifanele ingqinisiswe ngobunzululwazi phambi kokuba bayikholelwe. Kwaye akunakumngqinisisa ngenzululwazi uThixo. Kufanele umamkele yena ngokholo, kuba lowo uzayo kuThixo kufanele akholwe ukuba nguye kwanomvuzi wabo bamfunayo yena ngenyameko. Owu Thixo, andifuni kwazi nanto kuphela igazi likaYesu Kristu elindicocayo esonweni. Andazi nto kuphela uYesu Kristu, kwaye njengoPawulos wakudala watshoyo, ke nditsho ekuhlweni nam, andazi nto phakathi kwenu kuphela nguYesu Kristu kwaye naye ebethelelwe. Kuko konke endikwaziyo emandinixelele okokuba le Bhayibhile ndiyikholelwa ngentliziyo yam yonke, ukuba ndiyayazi intliziyo yam ukuba leligqibeleleyo elingakrexezwanga ilizwi likaThixo. Ngako oku ndiyaphila, ngako oku ndiyema, kwaye ukuba ndineshumi lamawaka obomi ndingathanda ukunikeza nesuntswana kubo ngeli lizwi, kuba lilizwi likaYesu Kristu. Kwaye andikhathali bangazama kangakanani ukuliphikisa, inzululwazi izama kangakanani ukuthi alithembekanga nanjalo njalo. Kum likuphela kwento ehlabathini endinokuyithemba leli lizwi, ungowam yena, ndiyamthanda. Aninjalo. Ukuba kukho isono entliziyweni yakho, ukuba kukho isiphoso entliziyweni yakho, ukuba unayo nantoni, thandaza ngoku ucele uThixo akuxolele. Nindithandazele, ndiyakunithandazela. Thixo anisikelele, ngumthandazo wam. Side sibuye sihlangane. Side sibuye sihlangane. Wanga uThixo wanganani, side sibuye sihlangane.
Do you love one another? John said, little children, love.
Niyathandana. UYohane wathi, bantwanana abancinci, thandanani, kuba uthando lugubungela inkitha yezono. Ngoku masiqhawule isandla somnye. Hanga Thixo hanganani, de sibuye sihlangane. Side sibuye sihlangane. Side sibuye sihlangane. Ngoku yibani ngabalungileyo omnye komnye, yibani ngabalungileyo kuye wonke ubani. Phatha ummelwane wakho kakuhle, ligcineni ndingenabala de uYesu abuye. Ezinyaweni side sibuye sihlangane. Side sibuye sihlangane. Hanga uThixo hanganani, side sibuye sihlangane. Niyamthanda yena, lowo ngumthandazo wam, nindithandazele, ndiyakunithandazela. Fanele ndibuyele emva eTucson ngoku kwaye ndiyathandaza ukuba uThixo anisikelele. Ndiyakusuka phaya ndiye eCanada, ndibuyele eColorado, jikelele, yabona. Kude umzalwane uTony ungaphaya wayeyinto enkulu yenzekile kanye phantsi kweVatican eRome. Babiza imvuselelo umhlangano ukuba mna ndiye phaya ndibambe imvuselelo eRoma. eRoma. Usandula ukubuya, abantu bonke bahlangene, banendawo enkulu phaya, ihlalisa amawaka ngamawaka. Baye bafuna mna ndiyele imvuselelo, bafuna ukubona uziko lwenkosi kulungiselelo. Andazi, kufanele ndithandaze ngayo, ndibone yintoni inkosi eya kundixelela. Oh bethu, khumbula, thandazani, sonke thina ngokuhlangeneyo siyasebenza. Siqaphele ukubuya kosikelekileyo. Oh wethu umsindisi, khangela bonani abagqabi omkhiwane ngokuluhlaza. Ivangeli yobukumkani bakhe ivile kuso sonke isizwe, kwaye sikufuphi siphele singaboni. Ingaba injalo ngoku ngovuyo kude siyakubuzana umyalezo wokubonakala kwakhe kusekelekileyo kamsinya uyezela uzukweni ukuxela amnyeka bonke. Ngoko vukanye ninabangcwele benkosi ukutheni uzalwa masilungele olwabizo lokugqibela. Liyakujika entshona likhwele libuyele emva kwakhona ngomnye wale mihla. Yikhumbuleni nje ngokuqinisekileyo liyakwenza njalo, kwaye oko kunjalo kude kube ngoko. Thabathela kuwe igama likaYesu, mntwana wentlungu nosizi, liyakunika uvuyo nentuthuzelo, lithathe naphi apho uya khona. Kamelihle, olimnandi kanjani, themba lomhlaba novuyo lwezulu. Kamelihle, olimnandi kanjani, limnandi kanjani, themba lomhlaba novuyo lwezulu. Kameni lika Yesu siyathoba, sizilahla phantsi ezinyaweni zakhe. Ukumkani wokumkani ezulwini siyakumthwesa, xa uhambo lwethu lugqityiwe. Kamelihle, holy mnandi kanjani, themba lomhlaba novuyo lwezulu. Kama elihle, holy mnandi kanjani, themba lomhlaba novuyo lwezulu. Ngoku kulo mqolo wokugqibela masiyicule ngentliziyo eziqutyudiweyo ngoku. Thathela kuwe igama likaYesu njengekhakha kuso sonke iSabata, kwaye xa iziyendo zikurhanqile zihlangana ezi zinto zobukumkani bukaSatana. Yabona phefumla nje eli yalingcwele igama ngomthandazo. Kuko konke ngoko hamba umke, iyasebenza, ndizamile, kholwa nje iyo ngoku kuba iyakusebenza. Phefumla nje igama lakhe elingcwele ngomthandazo. Kamle gesuwe kuwe jende kaka kusoso ngisabatha, xa izihento zikurhanqile zihlangana. Wenza ntoni ngelo xa? Phefumla nje ela gama lingcwele, isigqubuthelo siyakuza phezu kobuso bakho. Kamelihle, oli mnandi kanjani, themba lomhlaba novuyo lwezulu. Kama elihle, oli mnandi kanjani, themba lomhlaba novuyo lwezulu. Asiqubude iintloko zethu ngoku ngeli xa ndicela mzalwane uBhila emva phaya ukuze eze apha eqongeni. Phefumla nje igama lakhe lingcwele ngomthandazo. Sinqumamise zwane ubhila, sinqumamise ngomthandazo. Amelihle ithemba lomhla. Lomhla banovuyo lwezilo. Gama elihle, gama elihle olimnandi kanjani. Themba lomhla banovuyo lwezilo. Ngoku ngeentloko zethu ziqhutyudiwe neentliziyo zethu ziqhutyudiwe. Umzalwane uBhila omnye wabancedisi apha, umzalwane uEsil Bhila omhle umKristu womzalwane, indoda ethembekileyo. Ndiza kumcela ukuba uya kundulula isifele ngobusuku ngomthandazo. Thixo anisikelele, mzalwane uBhila.